Town, what's up? So the brains on this one. Wanaonipenda na wauzia hizi vest bila discount. Keka umetiki bado timo ya kesha. Toka enzi za kabwela na sumuwa chat. Chuma kama chidi ukinchezea ugeni tetanus. Rostam kwa hewa kitaki nelewa. Lofisini hakuna sheria mana bosi kalewa. Toka enzi za kabwela na lisongesha behewa. Nina blessed from God bila nguvu zangekewa. Na wakilisha Tanzania. Kila ngoma hiti unaweza sema na kamia. Na wa mapaka njoni mzike nisha wasalia. Kinita kwenye kolabo jwe ni Yesu na Malia. Oi, misiko hoi kama konde. Nazidi kuonea mana pinzani vibonde. Bado nasaka tonge ili nisishi kinyonge na clap. Nagiza soda mbele ya Shomari Kapombe. Katoliki kama Roma, Scott kwa Hendi Maradona. Kama nyasi na wachoma na launga ila dona. Patabari, Wayne Foma na mlanita wa matonya marapa. No chana chana lodi mefika na washona. Funga domo, upewe shavu na tare. Mindo sola na ikatiza ni kwa Simba Madare. Nyani zee nisha kwepa yomi kuki mishare. Watoto meninyea, sasa ntawazisha wakalare. I smoke kush, I get feel high. Unataka bato na mimi man, don't try. Abari hampati hata mkimtuma spy. Niko chimbo nina nyonga mixa mpaka na dry. Hawa mbuzi na wafuga njo makongo. Kinipa jicho na litowa mpaka tongo tongo. Biti na ichubua chubua kama sula za wakongo. Mitai menipa tuzo stakizo tuzo za mchongo. Mvutaji mwenye rosto kakutana na pusha. Nimangamizi kashangazi kakutana na kusa. Neno bahati mandalizi alokutana na fusa. Hatujifuniki mana uchumi wetu bado unashuka. Sheria kari hapa ipingi hoja. Ukiwa snitch ata ukincheki nbobo atupigi soga. Juu ya mdundo kaniko mikumi unyama mwingi bloda. Wabobo wanafonye pesi kama mkojo wa shoga. Alen inspire feedi japo kichwani sina rasta na jua. Kusu mistari mavazo olize wakacha. The international punchline. Punchi ni vitasa mdomo unatema madini kila unapona kinasa. Okay, mnaona poa, okay fine. Na Mungu anasaidia bado nazidi kushine. Level msizofika nisha timba nisha sign. Bila eleni na tatua la misuko 69. Daudi nisha dondosha magoliati kwa ibu. Ufupi kama aki na uko wa Mr. Ibu. Pasta kafeli pepa kati Yesu ni jibu. Stamina gonjwa la jiji Dr. Mwaka wezi tibu. White and rappers waje hapa fota nyayo wende chaka. Rappers chaki mindo dasta niwombe mindo pasta niwone. Kila chapter wakolo niko faster waki flow. Taka taka da wakil mother. I have been in the hustle wrong way from the 8 miles. Shida ndos nafanya mpaka nwe na flex man. I have been in the hustle, wrong way from the 8 miles. Shida ndo sinafanya mpaka nwe na flex man. Shigoni na lozali, Yesu anafanya ni fry. Naweza kusoma Biblia na kichwani na baba dry. Mwaka huu toko meza wabovu ndo kaulimbiu. Hata biti ya mani water na rapia nkiwa na kiu. Natangaza vifo vya marapa feki ni hayo. Wananjaa mistari wakinsikia wanapiga miayo.
Be in line there.